sauti ya headphone ndogo sana.
Moko usingizi tabu kupata, ungenijia ndotoni, moyo kwa ulimbo ulininasa, wendo kiti miejini. Ikanisa we sadaka, naomba usinipite, nije kupa neno na waraka ili usiende. Everything we chukua, kwako sina shaka. You're my one and only, I don't wanna let you go, baby. Nikikuthi sorry, and I wanna let you know, baby. I'm sorry, mama, hey. I'm sorry, mama, hey. I'm sorry, mama, sorry, mama, sorry, mama. Asema na shukuru sana, sana. Ulinifunza mimi kupendwa, siri kubwa kupendwa. Nijipende mimi kwanza, na shukuru sana, sana. Ulinifunza mimi kupenda, siri kubwa kupendwa. Nijipende mimi kwanza.
Hey, yeah, 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 yeah. Ah, bila kupapasa macho, haki ya Mungu na kupenda. Sikatai, nimekuudhi sana, na katika moyo wako kuna mengi nimekutenda. Hukufurahi sikuona mama. Binadamu tunasahau tukiwa nacho, tukiwa tunakumbuka kama kila siku kurumbana, muda wote kugombana. Mimi sikujali, yeah, yeah, yeah. Mbele yangu lisimama kuongea vya maana, misi kukubali. You're my one and only, I don't wanna let you go, baby. Nikikuthi sorry, and I wanna let you know, baby. I'm sorry, mama, eh. I'm sorry, mama, eh. I'm sorry, mama, mama, yeah, 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 yeah.
Asema na shukuru sana, sana. Ulinifunza mimi kupenda, siri kubwa kupendwa. Nijipende mimi kwanza, na shukuru sana, sana. Ulinifunza mimi kupenda, siri kubwa kupendwa. Nijipende mimi kwanza.
Hey, and I do this for love, and I do this for love, and I do this for love, yeah, yeah, yeah.
Fanya wala